Studio Kalangu yande joyin terminata sapo joy habaruji fulfulde non wantir himbe jena yon kay won ko mayi yude jetade wala jena leru to dubina de no gander lady men Niger dundu kipitan didi ko wadi wuro galmi region mo tawa kanyo e koure region mo tilaberi millimetre je hembere chapande nay kanyo won ndiyan ko tobi aljumar nder gallure belle yara du libi galleji kewdi himbe heban don darin darde ko reji mun e gala to mbala nanni hande yawtar men pinne studio kalangu madame goje maymuna gazibo chardowo o halna en do fi inde tirtodo inde goddo na inde tirtodo golla nga wana golla mum fa laato e do kulle jamal ko e internet nanni en nanni e wattude toggor de jiya dum woni sariya mudum ko do nyalle jam habaruji fulfulde hande suman amadou wono jangana e yarro kalnome le ko e kibaru di ni on ko watto himbe njetato ka en goni ko mayi dum du kondani wadaina du kondani se jeewi bibbe leydi Niger di don kanye himbe France njeegon wadana to ndan koure region mo tilaberi dum du kondam funnange gallure nyemende enna ko urta kilometre chapande jeego ko deki seeda dum du konda wiama himbe no lati wari garde kaborde be famaka fu mo en nokka e wadi hippiternde endan nyande alal jena leru to dubina de nogayi dum wonno ko faande ANP dum woni fedde leydi Niger wadore kabaruji yottin yade bibbe leydi be himbe du gollantana ni hono ONG bitta acted dum du konda himbe leydi France ben nonni e be gondi du faande awjo mabbe non non du kodan yorno police en kollirbe bini wakati mo dum wannonde ko himbe halna sogeji naati ele nokuinde gam batte filade himbe wadbe o do bonanda wi amadu kondam be jii neddo goto ele wadbe bonanda be nda be tokkita keddun en ebe debe tewta ben do wakati mo kalto nda yorno ANP on fa handen hokkiri habaruji din enda chagal mun du kondam min andena on ni wiide ke ley leydi koure ndi enda en nokuino latide hono no jodino ni basi folan e mum bako tawadu hono gatcheji no walanno e der leede med Afrique do enda don du wonto jogi geelobi ladde chakati leede Afrique yannaange non ni fa hande hippitare wonde du kondam waddi den don kaybe kebay wone ton endan galmi ton du konda wona region mo tawa ko watto himbe joyon ka en goni ko ngari hippiti wuro godo hadde don galmi don himbe be du konda wakabe kippita soge no batti ko soge di sogni e mabbe ne wari goto mabbe kambe hippiti be nangi nayo mabbe fu nani ko fa war joni hono pasteur bieter pasteur mani jodido lay julul almasifu en tanto en galmi ko haldo cialo yade jadi mbite do arzika musa asuman
wana le wuro galmi don dum wadi no der gesa maranom wuybe gonon jogibe jogola bondo kambe joyi der gure ladde gom e kertoy sukabe hojobe nebele tatabo sukabe be on kaybe njabbi dum sali darade den non be cikki kono wuybe non jogibe jogolaaji bondi nimi kalani soge jamin de malba zabbi don da ummini lore mo en bi teka foker gom kawari ka victory sembe den non nimbe galmi bi wana mere non be kawro e wuybe be nangi ibe pello ndira penangama de be pelli gendarme goto gondo do lawolo kamdu hebi felli pilere lore wibe bem e doggina lore mabbe ne be jotti e junni torde gon lore kan yeyi samoy tayso geji di jottake be nangi lore mabbe gota kamal fa makka no woni domun ko be doggiri ladde nayo mabbe nanga
ankam mutoy goddo
nanni won tir faar joni hono CICR ka won hono fedde latide waddore ballagam faabotobe ndar faabe noni region mo tilaberi be bi hono wadi ko watto hono himbe ko watto no ujunaji latibe dillebe nokuje mudun em kanye wombe nokude ferebe latibe ko na fa hande no tawde sadarmaaji didi go kay ginande tawde sadarma har filla ko ndarto wakati o enda nono de tawde sadarma goddo har filla ko ndarto rafi denagu dum waddini ko fedde de enda holli wiide keni elay kabar mo wurtini elay balde de enda be bi hono kambe enda be gaddi ballagaaji mabbe lewru uttundu enda yaade himbe be enda dum ne ka se jewama du ilu lewru janvier e juin ne wono ko fa hande ni ONG o do waddi ballagaaji din enda kabaru do be burtini lewru uttudu gonden duudo be biidu kono be koji kulle kewlaati du kono hon nafaka yaade himbe be go ginana himbe barminaabe le konuji be koji ben do teddene mudum be chawdu be ganda dum mojereji fu e be chawdu kono himbe tawabe don enda e be gaddana himbe je du kono ballagaaji har filla ko darto nyamri kanye kulantareje ko nandi e gollitirde le galleji dum dun tawa ele himbe e goybe e feroybe e jodibe no kuje laati du no tawa rafi sembe non woni ko tawda ka en ben enda horebe wuroodi enda nonno du konna ni be gaddi ballaga yaade har fila ko darto hon durgol ele leydi enda ko wat ko tawede konna ben hebi ndiyele laati du konna cenide mojjude bawde yarede dum kay fu be gaddi dum gam batte alle wallutude himbeje ben enda tawabe no kuje laati de kaldende enda laati be du konna ni kewan dena gusami non ni faawr jeni ele habaruji di na tawa du konna ni hono millimetreji hembre chapande nay kany won ko tobbi do gallure belle yara region mo tilaberi dum do aljumar jabbinde enda ndiyan nan ko dan tobbi dan wadi bonanda sanne sabu ciudi chami fa himbe wobbe gala bato nata hande de enda dum won ko faawr jondu konna ni bi ammi on kettino nano himbe lati be dum hewti ele bangel tene zongo kany agu le gallure belle yara ko bandimin hoji wadi ni sayidi abdu windi tan
Sandaneu
Hander Banger ami Hassan Kobende bonande mo diyan dan wadi sayni gido no wodi badeji di masiniji podoji diyan tattatin ngattete ndermu de diyam dan itama fa hande le bade gondan na toita nani du diyam bodejam no wara seni dan fudan wari dan hauri moy andi tonim e pukkoto
gobe nan kamburey kani
nyibdi nyager ayeni nyibdi lotorde abumbo yani yaruji a hadon en kan diyan dan natirta fotome iya idudir ka jendan ai edu inji mawo har pave kanji jendan natirta kabeton in bonnini be menen bumbu in bonnini me wala mo in wakini emen goni don den hausan ke kure hitana fu dar ummen goni mona mi yonga ji ummi hita an wati injian dudi sai nyimdi men jena men gala futo men jodo
ay haro an wano
walla ndiyam dan no nyaamu sudu dun non na en du yotti e leydi de kiyo goto go dum e suka be jeegom hankin dan nyaami min minen nini choppini do
to kom no linda inde
nonni wontiri bodon ndiyan dan no heewi sabu sedan heewi edan bonna no kuje fu gabu jo en kaliji du konan non boytoro dun sanne sanne yerno ala san siddo hore jo hono faawar jo fedde wado be kaliji leydi Niger halneri Musa Hassan Subako
Iliano golle kaliji no anda ko hadde ndiyam dum watte sengoga du jole den ngadi ko ndiyam wadi bononda sanne fudu tawabe dande mayo e pete ben buri min kebi ndaroide no kuje godde togom du lawal wala ko yata tom ewa ba ko hitande hikande dum woni meteo sarus kawjido eto ndiyam e henduli om wadi andinore e wide ko ndiyam no toban sanne min podi hakkiloji wadobe golle deme kalijeje den taw hadde keli wodi du sai to be ngadi labi ndiyam ko yarnata kali jeje mabbe den dun tilsu e mabbe non be awa hadde ndiyam don no wodi to be awi no wodi to be puddi hettude on jile de winde bondu la aje e gurzi funo le ndiyam se ko alla bononda wadi sane
vraiment ce besoin de ça
ndiyan dan ni fa hande wakkat ko no wada nyawuji latidi kanyu du konna non nanga hono gurbi be adamabe dun du konna himbe latibe jottobe mema leydi heccirdi enda en tebbe be nyawno tawe e mudu yono docteur Gado Moussa latidi chawrowo gurbi be adamabe o halneri bandimi salamatu kadir do fi ono no yara
avec le sol mouillé
l'homme tani leydi no heccidi bi be nyawno baawi nadde der bandu neddo ana ko biten nefam noni der belade dabbaji dum hepte misali o saaji e gegeji hawtaje e bali dum bi be nyawde nati tanan der budde bandu neddo on ji am no dum fuddirta ginanda fu alama puttoy gon dum takkata dum wada nanga no ngancha ndegom du nawa fa wada alhali mbordi jonkay mbordi di tokkoto no waa ana gilji gonno dilla der bandu nido ni yalnde fu no nyangu saurirte miden godi ir safareji kewdi ko saurata dum baroji bibbe nyangu misali kinije ko saurata jaldi redu safare non wodunde sambe sande nyande fu neddo yartande fa wada balde tati to wado to jeddire ma lebbi fu ayam bibbe nyawbe mbata der guru neddo jonka putte den do kanta
e les manifestations disparaissent
nonne alle rafi ballagar minister hawjere filla fina tawa kany e fawar jondu kondani hono sadoromaaji ndiyele ko wartono daro no kuyde enda der bangeje wuro hingo go agadede go tariki dum endan latake sadoroma sanne ko latidu kondani hande de enda ni hawjibe no kurde non wada boytango mudun en alfija abdul kader latir kany hawjina no kurde nani ko haali yaade e fawar jondu kondani horebe leedi do fi wuro hingo go agadede
daga can wajen minister babu tallafawa
arton minister wala holli tore fu yune do ko watta himbe pama ko arade are jama'are no hani de dene dede bonidu e mujjine himbe kolli mujjinane gotaji ko watta diyele den ila burto amma Allah wadaki diyele de du handen kanje ni goni no liba cuude e bale mabbe dudal nyibube der nokkure de du fu bi anoma to nyibu amma be cali min kali do majjum amma be jabai min kalani ardibe hawju hubere agade seden kambe du wala ko be biimi to min kalani ministre min bii durwa dum acce nyibol nokkure de talka de hi goddo wadi wi aka goddum sai kandu wara wada kum to irdum he bandum kan wonno tor himbe lamido amin o kam min gidi hokke sembe ko wattade hali sai halamun latu himbe fu do tanomu kokka ko em yaade he makko
gine shi yake wurin mu yake kenan kowa na shi ne
Kenya minister hawjinde cello bibbe adamaabe wurtini andinore do fiko narto coronavirus enda me himbe sappo en jeegon ciewa fe go tawdaka e nyangu enda warande hande ni ko himbe ujune e hembre e chapan jo en jertu kay mon ko tawda e fawar jondi ko na nyangu enda ngu coronavirus do himbe ujuna sappo e go e kemene chapa e sappo en jeddo ciewa ben enda ciagal mun dum ko ni be bi wakati mo kalto enda ni se ndarama himbe chapan de jeego en jene won ko nyangu wari ujune e chapan jeego didon won ko sawri dadi noga e jeddo kay woni ko na sawro wakati mo kalto on der leedi men Niger do fi coronavirus
He bannirao ikko he umami ye don tamilo
ananal habar onato dun no
iri habaru oyeno
nyogungu woni wore himbe delle yasifu gu yottoke dagarime
ha ye don hal do coronavirus no
e mana
men magu yottike do to ame amman no wodi ne on watta hise imagu
aha hokam be dar do majum
lokotorobe jombe annal kokki shawara do magu ne do lota juude mudun e makataare fade laba ne o deno dirla nano odja wada dum der sobudum do ma lota juude mada fade laba de agol liri tekkerno kibinaane der buuri lota juude maada kakkile memude gite hinere imma hunnuko gatte meter goto hakkune modum inekko ale memude bisaji de du wartike dole memum bisaji de loton juude modon bo ine nyandu modon fako nyaamo lote yere modon to joddo to dum ale natugo der jamaare ustire dille dille
aa to ne o anta kogal biyan kenan
bannirao mila itellal bannu maada imma tellal balli lenyol maada
igongama jam bonna am buri komai mi yetti be daade ga kuda mi hambatana bannira e amma
dun do yo anni nore non de studio kalangu wadi hawtaade e minister kawji do cellal bibbe leydi niger
yerna mbirun en ni yewtere men pindol hande haltana hala inditirade gollal nga wana gollal mudum na inditirade inde ko na inde mudum heba ya wada bo nondaji na ko nandi e mudum kanjiden kalen do mun no tawa ko watte do internet e do facebook e ko nandi e mudum nani ko madan goje maymuna gazibo tiardo wa halane bandimin balkisa hamidou fio
Indi tiragongol si foti wodi.
Nous avons deux sortes d'usurpation.
Dum wodi ni sinuji didi. Arande ni no wodi inne tiragol mo jamani. Ko latina hada do datol sapo enay burtingol tati lor juin dubi ujina didi e sapo ejenay. Ko hadi kulle wadde do internet ko lati faneje. Denne inne tiragol no woni hen. Didabal majjo kan woni inne tiragol do lawal ko hana gollal ma. Na pondi jenani. Kandu hada kana do datol hemre e chapade jojete ejenay. Warde hemre e chapade
Dume sendi sinuji inditiragol di induda di.
Usurpation d'identité.
Inditiragol do rezoji ko neddo fu wawa hisude e mod no wodi tawi du inditiragol do gollal na do pondi dum kan ewatana tan gollal gan na du kanda pondi jomu na to han jon sojera kuni tawi no ona
militaire. Inditiragol gol noy dum la torto.
Constitue le délit d'usurpation.
E do etal hamre e chapande jeetete e jena. No yaro fa indi tregol gollal na pondi no ko woni ko awadaka a hokkaka ko jagadna horma no gam majjinde himbe na dukanna hilago himbe noddo ado kaddule sojera watta sai hana sojeru na du hoda horomu hana gollo mo wana dun na hoje male jenene watta emu
reconnu par la puissance publique
dey dume woni ko dum darto
sans être exhaustif
noddo hoja facebook jena na mail na twitter na web ko lati ko jamano onni enna jomu kala hala mum fu gatta sedeji mu imaneji mu famile jomun kanno jagada gollem boddo go do majjo tawine indi trogol far gollal na pondi noddo do hore mum ko hana wodo hore mum kitetedo na avuka na ko ete ise na lato zandar polisi do fawre to kebaado do majjo fu na ngate na jukete
kebaado majjo no jukirte
en cas de culpabilité
jomun ta heba indi trego ko jaman no wayi nangede dub idi faya dub joy kasu watte yoba milioji joy faya go milioji nyoge france fa tawidu indi trogol inde jenande to jomu te baama nanange kasu hitani yaade dubi joy watte yoba ujinaagi didi yaago e jinaagi noga naadu ko kojudo hor mun ko hana hondi se hebaama nanange te kasu lebbi tati yaadi lebbi joy watte yoba ujinaagi didi yaago ujinaagi noga
e yina mamdo 10000 à 100000 francs
fa e do dum won ko habrimi fulfultili hande assalamu alaikum mbalen to jamwaade